It's a love story.
The responsible music.
Future.
Ling Loy.
Edema Misha.
Kaziwanga no Olimba.
Zambian Music Blog.
Zokutandazela.
Zokutandazela.
Isokubambelela. Isokutandazela. Just tell me that you love me too. Ni muntu. Nangutulala kani mumani. It doesn't mean I have you in the money. I'll never mean to hit you in the nana. Ni muntu. Nangutulala kani mumani. That diamond without you, we belong here, me, my baby girl.
Nisiba ni malako, apenangu ni machimwa. Kuuza mau, hene safunika kumtima. Kuchita vindu vene vikubaba kumtima. Na papa takuliwe na chimwa inamesina. Kuri vindu vinangu veni machete sumasiwa. Suona awa wandu wa mafuna tiambani. Mambela mushe kumtima wafuna tsonde sane. Bati baby pu, haya mau ni yako. Haya mau yene ni kuuza ni yako. Ni zako, gatuza uzako wanzako. Uziwa wandu suwa mafuna pene parirafu. Wazaleta toleta leta vingali tafu, pati kumtima kwako salesele. Vene wazaleta vapusa samverele. Hii ni love passioni wa nikwirilile. Na kupapata hapa nikwirilile.
Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too. Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too. I
never, never met you, to mommy. I want you to know that I've now changed.
I want you to know that I've now changed. Well, I promise you, kutiniza kukonda. I assure you, kutiniza kutenga. Promise you could in his akutenga. I assure you could in his akukonga. Manzi ya moyo wanga ndiwe.
Tulala kai for mami, yeah. Vele di muntu wawe. Nango tulala kai for mami, yeah. Vele.
Uye sitandwa sami, umpilongi yami. Uye sitandwa sami, just tell me that you love me too.
True love,
huh? Uye sitandwa sami. We belong in Yami. We stand as Yami. Just tell me that you love me too.
Me want to hold
it.
I never, never gonna get you, mommy. I want you to know that I've now changed.
Me
want to hold it.
Zan Music Blog, Ling Loy.